life iko tough and rough, bado si tuna ireso. Jele kwa mitaa, sisi tuna hustle. Sometimes tuko mbio mtaani hatushikiki. Sometimes tuko studio, tunafanya mziki. Limradi, tupate yo riziki. Tuepuke hino dhiki, enja bala. Studio tunakwenda, mtaani makamanda. Sosi ni shangai nikiwa na randa randa. Waga na bamba ya maganda. Nafaham so matumizi kabisa, hiyo mipango. That's why dele mina kaza shingo. Nazi saka bingo, mambo yangu yasija kwenda fiongo. Nafaham longo longo, itanipeleka kwenye dongo. Nikiwa bado dogo, mamua kuwa street kacha. Toki nita chokora, Suez kata. Mazata bora yeye, aneza kula kwenye mapipa. Kinyume na mi, mee pasta kutumika. Mtila kufunjika mfupa, ndo mambo yangu yawe super. Maisha yangu na mziki, wanakuta dhiki. Maisha yangu na mziki, changa moto ni riziki. Maisha yangu na mziki, mziki nafaa ni ufanya. Maisha lazima ni abambanya. Sometime, kubidi ni jikanya. Nisingie kwa majaribu, sipi ni kajaribu. Tatwe na ganga maa, futem na ganga nja. Taki maliza bullet kabla vita vija kusha. Mission kubwa ni kubalance, huu mziki na maisha. Kuhakikisha, kwenye mziki napata mfanikio. At the same time, maisha nipeleki bio. Kwani staki ujio, wamsika kwenye redio. Wakati hali ya mfuko sio sio. Ile kuepuka hali hiyo, nalibidi kwenda sana mbio. Sio, makara pula, mlungu mwenye watagula. Kalo mchafu na kufula.
Mama vipi magarapula, au sio? Mziki si nguo wala mziki si mavazi. Mziki ni kazi, chani tufanye kazi kweli tusiwe wapuzi. Kwani toka juzi watu wanapata ujuzi. Tema mdoto wa juzi na lilia haki yangu. Silili ya mwenzangu, hivi unionavyo. Niliteseka sana, hasa nikikumbuka. Hapo zama za kale, wengi walinicheka huku wengi wakinizoma. Siku fa moyo nilipiga moyo konde lijikaza kisabuni. Hili niweka makina fulana na miliki. Vitu vya thamani liambia moyo wangu. Moyo hebu tulia ipo siku pia nami. Nitafanikiwa hasa nikikumbuka. Hapo zama za kale wengi walinicheka huku wengi wakinizoma. Siku fa moyo nilipiga moyo konde lijikaza kisabuni. Hili niweka makina fulana na miliki. Vitu vya thamani liambia moyo wangu. Moyo hebu tulia ipo siku pia nami. Nitafanikiwa au sio? Promoter crash ama vipi? Magara pula, how still?
Nafsi yangu na nisuta, tafuta kiangu. Wenye beef na kijisho, kimaisha niko huru. Wambea watazidi kongea, ili watu wanione kakunguru. Kila alfajiri, najipata na swali, bila jibu. Natabiri, natafakari, ila sijafua dafu. Inaniuma sana, haki ya mnyonge apewe simdhulumu. Ukweli usimame, kilo chetu kisikike. Tena koto limwenguni, masela mitaani. Kaba watu ngeta, sio jambo la ajabu. Ghetto life ni noma, watu wanachonga na kumwaga damu kila siku. Wanga wanao wanapaa, kuroga watu bila sababu. Mabonyenye watanua, kunyanyasa sojiweza. The sound is not fake, ni life waipigu reki. Metoka kwa mkeka, until now, napiga deki. Heavy Lamborghini, snitch feeling body. I'll never sink again, najua hamwa mimi. I feel more pain, silver pill randa city. I'll never fall again, bad friend, uncle shit. I'll never live again, forever ever. My rules use the same, forever ever. Nidani mita soto, leka nenda na karuli. Na sasa mina peta, na nuna hamna budi. My only G.O.D. made me feel it club. I see it's my time to become superstar. Superstar, superstar. Yeah, I'll see you.
Shubi da 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 di re. Shubi da 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 di re. Da di re, pa pa pa.